ZWAP.com.
Abantu yena angeke angeke suka wena ma ay una mali yena ipozela ipia imbisa zonke yasfuna abantwana bayakhala bathu bizu yabashuta ayintwana gijima belu yobizu shasha putuma azokuza nangu umuntu ukhatha mapia ipozela Shooter, hey, I don't know.
ZWAP.com.